Pendo ni burudani kwangu imekuwa kara. Nacheka nje ila ndani moyoni nina machera. Squeeze ya tagi kekesi kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi, sijui kampata mwingine. Overdose, overdose, nashangi overdose. Overdose, overdose, na mimi overdose.
Slicer.